Take notes on steel.
Ukaili na kite, kidele na kite, njabona udele na kite. Ukaili na kite, black steel usalite, shabobo salite. Le na kite, wabona le na kite. Kito ushapela siterate, hakena taba hore na batho ba teng. Ki etsa tsona tsa teng, monateng hohle ke teng. Tapake, majita teng, uiha ekare re sefa teng. Di seve na rete, makwera na o teng. Na bana ba teng, ke tsebe ho ba meta di pateng. Ee, empebe ba teng, ba tshwere setane sa teng. Eskare hari fila mono ronara la le late. Bueno tabelete, le tabelo kukilete. Humo late hoshe, na moti linke. Matata khasi, kai, la pe. Black steel salite, Jacobo salite. Le na kite, wabona le na kite.
Right now, God. Blake, what's up, Blake? What's up, Blake?